Kera na fasiri mwabazo kusuza basura bewe wetwa kwali baddo kutyo bwenzi bantu bakumu wadolia fudazala techirobera bafuna mbuta wonkera broke ya sabantu olukani kwa bakera kujiyayanira bantu tebayigira mu nsobi ekintu nkitudde mu butebe ndawula kiyatule kyebando owekyi kyetali kyerabira ne walumbe teerabira mukadde mbatumidde mwenna ababogola n'ensi n'esirika emirembe gino ngalo emirembe gino ngalo ekiwala bakikwasa ngalo basisinkana eddiba lyengoba lyesibye banaamaganda batyabula ntegedde kubira mukama engalo buyise bw'omu abikwansega ekidongo nkiwese ku bbega abaganteze mwebale wamma ngamba agatawunyirwa fumbe omanyi buli lwonyiga ennyindo owunziko gireese omusaayi n'olimu okwawula okusirika n'okusirikirira wansanga n'ekimotoka ekikadde kyokka neeyazika kati gadi ku bibiri kuliko ekimu okunnunula oba okunsuula kuwajje tulina yadde olupanka zimbye ziika linoovuga kapyata onunula nze oba weenunula kyenneekakasa tekabula musombi otangwa mpiira obungana muliro nkuba yaawa naawo weeva gwenookeera gwani kamwanyi kankunyumiza oseke oba oyagadde oyige ku busuubuzi bw'abaddu ekyaviirako emmeeri n'ebbira tovaawo kanzigye nsumulula bw'osuna ate ebiyiika by'oyoya wabula neetyako butagwesa lwali mululu na kanyomonyomo tyabaddu banaakola ki emmeeri ne bagikoona neeyingiza amazzi n'ebbira lwali mululu na kanyomonyomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yali ng'ekkirira n'ava omululu bakkiramu waliwo obusuubuzi bw'abaddu eddenyewo ng'era babatikka mu mmeeri bagenda okutundibwa tobuuza byali by'amaanyi ng'okuwalira ofiirawo tomanyi gy'olagana ky'olagako baalinga mbuzi mwana gwe batuula eno wansi ate ku mmeeri waggulu eri ye watuula abaguuda abatwala abaddu okutundibwa bali waggulu ababede ku myengera agafuiga enkoko basikambula bazza kulyena aba wansi balaajja n'okufa bakka okulaba abawoggana ekibaleekaanya njala ko bba olunaku ebulalumu tutuuke mutujjeeko akajanja kyebaava bassa kimu abaddu nti kw'okufa twawedde naye abatumyako okulya tugenda nab'emagombe batunyiiziza batunyoomye nnyo batutyobodde nnyo katutaase eggwanga erinaddako kwe kufuna ennyondo emisumaali emmeeri ne bagikonkona era akaseera mpaawo ekaaga neeyingiza amazzi n'ebbira abaali bagenda okutunda abaddu n'abagenda okutundibwa mmeeri we yazitowa n'ebbira kubonna tekwali muwanguzi kale eddagala lyali lyangu kuba waayo kuka okulya abaawaggulu we beegeziwaza abaawansi eno ne bayiya ampuliriza okayizeemu ki akanyoomonyoomo kaaba omukozi owa waka kyangu nnyo okukuwa emmimbiri abava okugulu wadda muggo siibe mulungi omu alina yayongerwako omulambo tegubulwa tulo sijja kusukka nnyata ukanfuneeza ekyengera awangaala omwana wa Mutesa tukoma nanta witwa lwali mululu na kanyoomonyoomo tyabaddu banaakola ki emmeeri ne bagikoona neeyingiza amazzi n'ebbira lwali mululu na kanyoomonyoomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yali ng'ekkirira n'ab'omululu bakkiramu.